yeah, yeah. Bruce Africa on this again. On your door, I'm knocking on your door. Nina mapenzi ya ukweli ya poke. Najua upo single, I'm knocking on your door. Umekwa mpweke usitaseke mwenyewe. I love you, nashindwa jizuie. Upa on fire, on fire. I love you, nashindwa jizuia. Menishika baba ya. Wow. So take my number, baby. Hey, call me when you're ready. I'll be here waiting for ya. Nitakusubiri tu. Take my number, baby. Call me when you're ready. I'll be here waiting, yeah. I'll be here waiting for ya. Oh, yeah. Ooh, 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 ooh. Galaga, galaga, oh. Galaga, kuwa singo na koni bingo. Namna unatamba kwe upe, wow. Ukiwa mwenyewe nyumbani kilio. Mkamilifa patikani, ungana nami kwa safari. Nitakupatia amani, usikumbuke ya zamani. Mkamilifa patikani, ungana nami kwa safari. Itakupatia amani, usikumbuke ya zamani. So take my number, baby. Call me when you're ready. I'll be here waiting for you. Itakusubiri tu. Take my number, baby. Call me when you're ready. I'll be here waiting, yeah. I'll be here waiting for you. Fire, fire. Yeah.